Turn it on.
And die.
Ask your beats.
Vincenzo.
Bring it on.
Steve
Come Mr. Bastam.
Chikonda Ford ya ndichi gororo. Educated di choma ni ko Boloko Chiri brown skin. I'm checking her ID and the name tag. She's Miss Dorothy manager. Okay, finally in the right place. Koma Ndago ndago ngope ndi bwet. She a most beautiful thing. Di nao napo maloza. Nda iwali lago tuvena kongela. Anisoko neza madamu Dorothy.
Dorothy Madamu Dorothy.
Chani ponya mutu imwechi Dorothy.
Dorothy imwechi Dorothy.
Chani sokoneza chi Madamu Dorothy.
Dorothy Madamu Dorothy.
Ani ponya mutu Madamu Dorothy.
Dorothy Madamu Dorothy.
Dorothy Pali dolo ningavume kumpachika Yesu. Ninga ende maliseche mpepu. Kupopota mpaka na itutume sefu. Yongoru yu nikutisha befu. Katwekinga mchimulika tako jefu. China big back boko kogwete mdadada. Bradanga kusweta chusamba vi mkaka kanganda. Forward inga reversini. Na makisi kenzo chitari hesini. Mpaka na magais kuchita sarai vetini. Kukumbwila apetizetini mpaka kuzibuntula. Kuzibomponta kutaba madamu na doro kusomoka.
Anisokoneza madamu Dorothy.
Dorothy madamu Dorothy.
Chaniponya mutu imwechi Dorothy.
Dorothy imwechi Dorothy.
Chanisokoneza chi madamu Dorothy.
Dorothy madamu Dorothy.
Aniponya mutu madamu Dorothy.
Dorothy madamu Dorothy.
Zindangwa, come Mr. Wasabo, yeah. Bogo nalo chika shana nefibelo, nefibelo. So fine, bino wino modelo, modelo. Bila masende kukonga konselo. I wanna be on top, bongo laka pendelo, pendelo. Na umbenye kubura ngata. Ndolo mbawe shako na papata. You blow my mind, kwa tikapata. Ngana kumwanda wasunja kwa tichipata, yeah. Leta kono fibo dolo, yolo. Balande chilinga kona dolo, ulolo. Shepo no mulolo, mulolo. Wati wizi kini jolo hajolo.
Anisokoneza madamu Dorothy.
Dorothy madamu Dorothy.
Chaniponya mutu imwechi Dorothy.
Dorothy imwechi Dorothy.
Chanisokoneza chi madamu Dorothy.
Dorothy madamu Dorothy.
Aniponya mutu madamu Dorothy.
Dorothy
Steve-O
madamu Dorothy.
Yeah Guru. Yeah, iyo dance ya umenya, wagai wango fwenya. Hujumpa jumpa munga insha kukenya. Ngati ni mhofu, ziamba kupenya. Azibusa vala menso ukadenya. Oke sininga name na luba nako. Naziluma lulime nga meno ya guma nako. Iwe ulina kago, uya kamonga chako. Watitowa maningi maybe tigule magago. Pachipanda nyama tawa kungo pundati hao. Kumajowa ni kungoliza pomyao. Mugemu, iyo boko sinifao. Ungalenge senghala mukusheta na masao. What how baby baby, I'm now belegede. Nikupase kona sauce mu baby.
Doro, doro, hey. Penya doro, wani saboneza mbongo. Penya doro, 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 hey. Penya doro, wani saboneza mbongo. Penya doro, doro.
Boko kubwete mdadada kwa danga.
Oh my gosh, it's Extreme Records.
Remember where you got it from, zscoop.com.
SQ Pafilima.